wako mimi nyonge galatix gala worela. Kuna binti nampenda sana bwana, uwe kwangu kama umbrella. Nilimwahidi vitu vingi vingi sana, kunisikiza hataki. Nilimwambia sina mali zaidi ya upendo nilicho nacho ni samaki. Nani kwa nini nishiji vyangali mahari nayo, nisikize nisemacho mshenga. Ananiona mipoyo yote mamu wakili nazo wako wapi, nikashtaki wahenga. Purukushani haniamini, hawezekani. Wenda nadhani mimajinuni lisha acha zamani. Mshenga, mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Nasema kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia ro, naumia. Nilimwambiaga zamani sana anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikuwepo zama na zama, kuna maziwa na tui. Nilimwambiaga zamani sana anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikuwepo zamani na zama, kuna maziwa na tui. Ningempa nachotaka ngekosa ngekopa, ili mrada nikubalie. Moyo wangu mesha choka mechora makopa, mwambia nifikirie. Upendo meniteka bala, mwambie minauguza jera. Kama barua lishaleta mshenga, mpaka sasa tamajibu waijaza. Mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia. Naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kamwombe nimpe
anielewe,
nafasi nipate
mimi naye,
tuandamane kote
sema naye,
na nyuzi nizikate. Kama shamba nimpe
anielewe,
mikononi nimkumbate
iwe naye,
tuandamane kivyovyote.
Fit now, to fit now, to fit now. With the dumbest.